waxaa raa in cadeeyo umadan u cadeeyo xukuumadii aya risaala ka ahaa ee hadda odis lagu dambaysay in anaga wax heshiisa haba yaraatee oo aada ha ahaato tan militari ama ha ahaato tan ganacsi ee berbera ambosaas qabta anaga wax heshiisa aan galnay haba yaraatee ma jiraan. Kulli igu horreeyey dee uma hadli karo, waxa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay, laakiin loodisan anaga aan joogin wax heshiisa aan la galnay haba yaraatee dowladda imaaraadka ah ma jiraan. Marka waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan habka hadda wax loo maareynayo ee xanta ah in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siixatay iyo qoladii waxaan samaysay qoladii heshiiska gashay intaba intay waay cadyihiin, qof wax qarin karaa haba yaraatee ama inkari karaa ma jira intay wax galaan. Qoladii la gashay inay dowladda imaaraadka si official ay talo warsada dee ay ka wada hadlaan dowladda.